Oya qué, alicia qué hace, alicia qué hace, click click boom, jaja. Maneno yangu ngumu kakuta knowledge into money. Kadudu zenyu mcheki awa mahani. DJ Katafi kwa easy streets kuna mungine kami. Ayo pana G
Mike ni alapi makanji niko kami. Evergreen na matawi na bado na wanyuka. Batums niko nazo bado shit zenyu zinabona. Pombe mnaleka na bado na wanyuka. Click betting on my access for you to get your page. Chika na swag kaza kena bado na wanyuka. Atakaa ni omongo atakaa ni popomo. Ila dema weni koko na bado na wanyuka. Mr. M, ki exit dia Mr. Red Linky GG, nina upini, mki try kunipi Meeting chintos, kwa mlo aga, sababu ya marosta motherfucker. Kwanza waki try kugasa, kwa da, kwa mi dead, mi a prival hala. Fail, say you a bad man, guan hala.
Maneno ya mungu mkakuta knowledge into money. Kadudu zenyu mcheki awa mahani. DJ Katafi, kwa easy streets kuna mungine kami. Ayo pana G
Mike ni alapi maganji niko kami. Evergreen na matawi na bado na wanyuka. Batums mko nazo bado shit zenyu zinabona. Kombe mnaleka na bado na wanyuka. Click betting on my access for you to get your page. Check na maswa kaza kena
bado na wanyuka.
Atakaa ni omongo atakaa ni popomo. Ila dema weni koko na bado na wanyuka.
Marapa wamekuwa ho wa mabit. Kurugia any shit ina sound legit. Na mabazi mebit na utasikia abelo. Ziki bass blank nika industry ni ya shogo. Fuck anywhere to set to nilinda yechuki Wu-Tang Clan na wasunda. Ivo mna kam na fupa. Moving me kam na fikiriaga na duba.
Maneno yangu ngumu kakuta knowledge into money. Kadudu zenyu mcheki awa mahani. DJ Katafi kwa easy streets kuna mungine kami. Ayo pana G
Mike ni alapi maganji niko kami. Evergreen na matawi na bado na wanyuka. Batums mko nazo bado shit zenyu zinabona. Kombe mnaleka na bado na wanyuka. Click betting on my access for you to get your page. Check na maswa kaza kena
bado na wanyuka.
Atakaa ni omongo atakaa ni popomo. Ila dema weni koko na bado na wanyuka.
Wanna write me up, but my man a janja. My followers stop, follow back twice. Jawa Jesus, mki try kuni Christ twice. Amazing grace, check it back, back. Amazing grace, with one bass back. Clap back, snap back, back, back. Back, back, get back, get back. If you don't wanna get hard.
Maneno yangu ngumu kakuta knowledge into money. Kadudu zenyu mcheki awa mahani. DJ Katafi kwa easy streets kuna mungine kami. Ayo pana G
Mike ni alapi maganji niko kami. Evergreen na matawi na bado na wanyuka. Batums mko nazo bado shit zenyu zinabona. Kombe mnaleka na bado na wanyuka. Click betting on my access for you to get your page. Check na maswa kaza kena
bado na wanyuka.
Atakaa ni omongo atakaa ni popomo. Ila dema weni koko na bado. Ni alapi maganji niko kami. Evergreen na matawi na bado na wanyuka. Batums mko nazo bado shit zenyu zinabona. Kombe mnaleka na bado na wanyuka. Click betting on my access for you to get your page. Check na maswa kaza kena
bado na wanyuka.
Atakaa ni omongo atakaa ni popomo. Ila dema weni koko na
bado na wanyuka.